adoo niyadeyga jiray jacaylkana nitaaqiyo naxli iyo xumaan baday soo dooqa nacaskii rajanaa weli ma odhan. Erayadaasi waxay ka mid yihiin heesto naxli, walaxankii iyo weliba erayadii aboon xasan dhuxul absaalax, codka baxsan ee yurub geeyo, iyo myuusiggii axmed weli ibraahim furule. Maasimo idin leh, maqal haboon.
Today. waxaan sugi nasiibkay naxib sahal ku beermiyo nudubiga ma dhowrtide waxaan sugi nasiibkay nastixaadi ka dhigataa
Rechanawil, Rechanawil, Ima Oran, Rechanawil.